Mega.
Hava kusati na chimina varupura mufira mche kwate aku. Era kuno fona five.
Imagine.
Basopo. Nalishi wako na fume chodeti negeru kurusha ini. Soja me komando rukwa na rusende apa kutea. Shimo ina woko na fuma. Shimo ina mwaba pia shimo. Famili pira nilebo. Kulani ya watiku inapani. Shafuma kukuru kwa rawina. Metro nchirengi ya kukushina. Maka rich family kapume murine. Shafuma kukuru kwa rawina. Metro nchirengi ya kukushina. Maka rich family kapume murine.
Chitangana lule shoko na fuma mbona kwa tiri mdia I've never been there. Kutavyo kuchushi no kuishi vaso mbona kwa tiri mbino kuchula I've never been poor. Ngana kwebo mwona pita kuwaka. Ngana kwebo kona kudira kutiwaka. Lukwene penda shupule mama fiashi. Nikulio imono kekale wino kutashi. Nifata kwa kula ngawa mwana kato. Ngana hivi paine nakatapa kutinatua. Takwa batitata wazuni ya keleke. Ya tiri stu mwana saba kolo kia koti.
Shafuma kukuru kwa rawina. Metro nchirengi ya boku kushina. Maka rich family kapume murine. Shafuma kukuru kwa rawina. Metro nchirengi ya boku kushina. Maka rich family kapume murine.
Competition count me out. Njifuaina feweba kupera fekuma kiasi. Nicharota chaba kia kunjusa. Voice to shamu mwona divinji. The best on you is in bad. It's another family in scope of survival. Muri mwasana. I wish you were the kumpita mungata umpepelero. Kuangora mika komu mapepo. Life ya mapepo zero. De tuka chomboro lero tuka mwona piro. Kulani ya babiate kufisha. Nanya luka kapono life yumu impisha.
Nalishi wako na fume chodeti negeru kuhisha ime. Soja me komando. Rupa na rusende ya pakutea. Shimo ina moko na fuma. Shimo ina mwaba pia shimo. Famili pira nilebo. Kulani ya watiku inapani. Shafuma kukuru kwa rawina. Metro nchirengi ya boku kushina. Maka rich family kapume murine. Shafuma kukuru kwa rawina. Metro nchirengi ya boku kushina. Maka rich family kapume murine.
Kineza na maustas Boswa Numumba na iwe X Family Big Chopa Chambeshi Bostu Nyayero Copa Boys Self Course Kim Katis Papa's Kore Zimbaba Badupa Swisha Bad Nigga Chow Down Boteki Babonga Set Sky Electronics Yena No Musaka Kanari Nako Katman Parusaka Bote Sent Fahiri Gachan Manzam G Mafia Aronzo Ifuna Five
Mochino alitola Supa za la jepa Justin Mortars
Smart The social boss KTM
Imagine It's the bigger with 10